Osh, hold your girl. Yeah. Oh, you're dancing me, lembe.
Dancing.
Tanya kama mewe uka.
Dancing.
Oh, you're dancing me, lembe.
Dancing.
Sarakaso na biduka.
Dancing.
Oh, yeah, sangulo, oh. Takamona ta ulo, oh. Oburanga ta medulo. Kamona cheza dulo. Hey. Sina jama dogo. Natumia
Shala
Nikitimba
Mala
Soni jua Matani jua Linsaliti saliti Yoyote lini snitchi
Ikimona
Nabanda jua viti Nakata na biti
Ikimona
Halini chiti msaliti Akanipati biti
Imemona
Ameketi kwa kiti Namvuti ya kijiti Uya dansi milembi
Dansi
Tanya kama mewe uka
Dancing.
Oya dancing mi lembe.
Dancing.
Sarakaso na biduka. Kachezi ya kapela Kwa iliko masio masiara Tajiri flani eliki mandala Cheza vizuri kutunze hela Oh, nite mchati Leo nimevunja kabati Naenda kama illuminati Situmi pesa za manati Shisha, enesi na icy Vichanga nyo kila kitu lete Short time ni kama overnight Zile boom kuba weka niweke Aleni chiti msaliti Akani pati biti Ameketi kwa kiti Na mvuti ya kijiti Oya dansi milembe
Dancing
Tanya kama mewe uka
Dancing
Oya dansi milembe
Dancing
Sarakaso na biduka
Dancing
Ah?